naje kugutara mira
uwe wadukunzu katubana ho 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 twaje kukuvugi myato Shima
Ritu hata
oh, what quality?
kugeza izina ye uyenzi amashime yawe azahora mu mitima